namuguru wani ngebini uveronope ajui nikano alubie te babi nisa baitidia nyoso pamba te seki za baitidia oyu bazali anote bango bazala ba reprezenta na bango o basinyaki nikanda toki bavlobi babi nisa baitidia mako bini nisa baitidia na kampusu wana ya Kinshasa bango yoso babini kobanda lobi si mokolo ya foso ito baitidia basila kobini mena mikolo emiko ya toko senga baitidia moko moko baya basala inventer na bango baltala nani azali etidia futa mongo na yete aza an ordre alu ya inscription nani azali an ordre pona kovanda kolalaka na campus paske toza na elite ete mingi ya batu ya site o baza baitidia te bakoma kovanda na campus pe bango petete baye kotia mobulu wana esika oyo baitidia bango ngomoko na lingomo na bango basinyaka mikanda o bayokana ngina baprofeseur na universite po mbongo ya afre ezala na nivo ekomibele mokonza mboka avandi kimia te papa president ya republike alobi akoyamba lingomba ya baetudia wana na mikolo oyo nakanisi na mokolo ya mitano to mokolo ya poso akoyamba bango po ayoka bango badesire na bango na tina nini oyo bango batomboki na nsima na yango akopesa mikano oyo ekoki po basolo wana etambola mala
bilili etamboli ya somo toyebite soki étudiant bazo bamba ba brique babiloko na basoda bozaska bozana bilan sikoyo balobi batu bini bale bakufi banani
tozana sango wana teke batu bakufi tozana sango ya policier moko oyo babetaki ye makasi azana entre vie et mort.